Hit Farm Records.
Yeah.
Oh. It's Josh King on the beat.
Tusokana kuona ngaba tukwana kuluma busubi kuluma njara. Yeah. Simanyi simanyi obalo kikiyomu alimuka ntwako. Zavuza, echidaka kanamba no kagaba, echidaka wo bungu bilako. Bimbo zavuza, ebya mukono. Bimbo zavuza, so confusing. Bimbo zavuza, ebya mukono. Bimbo zavuza, so confusing. Everybody knows about love. Well, it's a total confusion. Every day, summer holiday. Oh, oh, oh. Akukwana kumachana, nakukwana mutuntu inganya, nakukwana orebu inganya. Oh, oh, oh. Then tonight is a ring ring call. Oh. And then the end of your era. Zabuza, ebya mukwano. Bimbo zabuza, so confusing. Twalina ng'obugero obwalemesa wakero kubuka, nebya kabi nebimuyita mumwaganya gw'engalo. Nalunga yasabala gwa bumba, nze ekyo kye kinnumya mutwe. Nebuza we batukwana tusoke kugano batugenderewo nyida ansa. Everybody know the pain in love. Everybody know the sweetness of love. But full of love. Bimbo zabuza, ebya mukwano. Bimbo zabuza, so confusing. Bimbo zabuza, ebya mukwano.